Mika 1 verse 1. Izwi likaJehova elafika kuMika waseMoreshethi ezinsukwini zikaJothamu noAhazi noHezekiya amakhosi akwaJuda owalibona ngeSamariya neJerusalema. Verse 2. Zwanini bantu bonke uqaphele emhlaba nokugcwala kwakho. Inkosi uJehova ibe ngufakazi ngani. Inkosi sethempelini layo elingcwele. Verse 3. Ngokuba bhekana uJehova uphuma endaweni yakhe ehle anyathele ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba. Verse 4. Izintaba ziyakuncibilika phansi kwakhe nezigodi ziyakuqhekezeka njengegcina phambi komlilo, njengamanzi athululwe emaweni. Verse 5. Konke lokhu kungenxa yesiphambeko sikaJakobe nangezono zendlu yakwa-Israyeli. Siyini isiphambeko sikaJakobe? Asiyilo iSamariya na? Ziyini izindawo eziphakemeyo zakwaJuda? Aziyilo iJerusalema na? Verse 6. Ngiyakweza iSamariya libe izihlephu zasendle, nendawo yokutshala izivini, ngiqulele amatshe alo esigodini, ngambule isisekelo salo. Verse 7. Zonke izithombe zalo ezibaziwe ziyakwaphula, nakho konke lukukhokhelweyo kuyakushiswa ngomlilo, nayo yonke imfanekiso ngiyakuyenza ukuba ibe incithakalo. Ngokuba likuqoqile ngenkokhelo yobufebe, kuyakubuya kube inkokhelo yobufebe. Verse 8. Ngenxa lokho ngiyakukhala ngewule, ngihambe ngihlutshuliwe ngihambaze, ngenze isililo njengamakhanka, ngikhale njengezintshe. Verse 9. Ngokuba amanxeba alo awanakuphulukiswa, lokhu sekufikile nakwaJuda kufinyelela esangweni labantu bami naseJerusalema. Verse 10. Ningakulandise eGathi, ningakhali e-Akha, eBhethi-Afera, huquzelani othulini. Verse 11. Dlulani nini nakhile eShafiri, ngobunqunu nangehlazo, abakhe sawanane abaphumi, ukukhala kwaseBhethi-Eseli, akunivumeli ukuhlala khona. Verse 12. Ngokuba bakhe Maroti banemiyelo ngokuhle, lokho kubi kwehlile kuvela kuJehova kwafika esangweni laseJerusalema. Verse 13. Buphelani enqoleni ihashe elinejubane, nini nakhileyo eLakishi, lona lalingukuqala kwezono kuyo indodakazi yaseSiyoni, ngokuba iziphambeko zakwa-Israyeli zafunyanwa kuwe. Verse 14. Ngalokho uyakupha iMoreshethi Gadi isipho sokuvalelisana, izindlu zase-Akizibi ziyakuba inkohliso kuwa amakhosi akwa-Israyeli. Verse 15. Ngiseza kwehlisa phezu kwenu enakhile eMaresha oyakunidla, udumo luka-Israyeli uyakufika e-Adulamu. Verse 16. Ziphucule zigunde ngenxa abantwana bokwenama kwakho, wandise ubumpandla bakho njengenqe, ngoba bayakuthunjwa kuwe.